kuzuza humafuna zambiri moyo watu diwozuza humafuna zambiri chosiwika ndicho kuti zosezi ndizo tsara chosiwika ndicho kuti zosezi ndizo tsara Zuza, humafuna zambiri moyo watu diwo zuza humafuna zambiri iende mfumu ya mafumu karunga wantendere kodi mbari wakonzeka kulandira chibulu muso iende mfumu ya mafumu karunga wantendere kodi mbari wakonzeka kulandira chibulu muso chosiwika ndicho kuti zonsezi ndizo tsara chosiwika ndicho kuti zonsezi ndizo tsara moyo watu diwozuza humafuna zambiri moyo watu diwozuza humafuna zambiri
Abongozi ne manyazi, manyazi ndikane